Street Famous.
Aida.
Zwap.com.
Bana na mujo.
Sampana na bapia.
Uwe. Asa.
Mwana wa kuchipata bana.
Mwana wa kuchipata kulibasi bwini dai. Numujomba. Mani mujo. Lego.
Ama kero bose chimone mpia.
Aida.
Bose fadu ya pala kumpia.
Aida.
Dimandi wa mochimona dola.
Aida.
Ero wa mbitu bate yanga bola.
Tanda.
Dola kwa cholo paundi. Sasa ni mpia kwa mashapu sana fadu.
Aida. Indala misha kubofia jena tuwali kwa time man. Numbu tulange visit value before tatula chita investing muli na nini.
Baku spenda bebe pay, show me your value.
Undange value nala konya pokoi. Enesi nyule fire money boy. Hey, yeah bebe pay.
Baku spenda bebe pay, ndanga kwa value. Pela kwa good reason. Baku tingu change isha season. Takwaba ni mwana nani gata uko visile lava kwa fenoni. Wacha kusende katola pela kwa reason wala chitira na boda. Stata li tibi ni peta wali danga kwa fali before star spending it. Yeah, I corona uchuse. Bale faika na change nga chuse. Mota dugu te olo sepi. Danga kwa fali unga koini. Ama kero bose chimone mpia. Bose fali ya pala kumpia. Dimandi wa mochimona dola. Ero wa mbitu bate yanga bola. Dola kwa cholo pound.
Indala misha kubofia jena tuwali kwa time man. Numbu tulange visit value before tatula chita investing muli na nini.
Baku spenda bebe pay, show me your value.
Undange value nala konya pokoi. Enesi nyule fire money boy. Hey, yeah bebe pay.
Baku spenda bebe pay, ndanga kwa value.
Bandala mashande atishiria pizza. Apapende mukwa tena standard. Baze mukashana wa ikwede kabwaka. Wishile ule ipa yutu nyelele. Baku ya kumwenu atishikwe na mabazi. Ukane pizza kumwenu ya mabazi. Na waishi vipizi. Hey. Baby tubike po tumwene mbali. Tukweli indeke no tutubana tuwa mena. Se. Maninu mayenu muizunge fye. Nona value ama standard ya fya se. Baku babada sana imani. Kutulangi value visiti.
Anakero bose chimone mpia. Bose value ya pala kumpia. Dimandi wa mochimona dola. Ero wa mbitu bate yanga bola. Dola kwa cholo paundi. Sasa ni mpia kwa mashapu sana fali. Dugu tenu wapoko ni inkacha shonse. Kwa mabaka ita kuspenda ponse. Show me your value.
Indala misha kubofia jena tuwali kwa time man. Numbu tulange visit value before tatula chita investing muli na nini.
Baku spenda bebe pay, show me your value.
Undange value nala konya pokoi. Enesi nyule fire money boy. Hey, yeah bebe pay.
Baku spenda bebe pay, ndanga kwa value.
Psycho Beats.
Ewa sangwa basilimpa.
Sampana na batia.
Mwana wako chipata pere. Enda bro. Enda bro.
Aida, bana na mujom.
This here gacha. Keto, airflow. Angel sample. DJ Spartan Moli Lofa. Badesti DJ. DJ Kasi. Adisa Napo. Uchi Patofu. Kuparaji Ana.
Baby tubike po tumwene vati. Tukweli indeke no tutubana tuwabena se.
Zwap.com.